nze kubyo nebyange byennoonya ebirungi ebyenseeno nsudde obuyaayo kulimba byonna sifunyemu abanso byabo na taata nsazeewo mbasunye kuba nawo okolawo otyo wasuule ebitiibwa n'ofiirira mpona okufa kati kanyimbirenga ggwe yesu wange naweerezanga ggwe misana kiro osaanide okusinzibwa tukuyimusa kwemukama kanyimbirenga ggwe yesu wange naweerezanga ggwe misana kiro
Tira.